waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Lin Tran waxaa laga helay cagaarshowga hepatitis b loo yaqaano 14 sano ka hor, baryahanna waxay xaaladeeda ku ilaalisaa iyadoo dhiig sanadkiiba mar iska qaada. Laakiin haweentan oo Melbourne degan ayaa sheegtay in qaar badan oo xanuunka qaba aysan ogeynba daawooyinka jira.
They do not know there are ways to monitor so you can live a normal life, a healthy life with hepatitis B.
Ma ogaa inay jiraan dariiqyo lagu la socdo xanuunkan si qofku nolol caadi ah ugu noolaado, nolol caafimaad qabta uu ugu noolaado adoo qaba cagaarshowga hepatitis B. Mayna yaqaanaan. Waxbarasho iyo wacyigelin ayaa halku dhagga ugu weyn ahaa shir uga furmay Melbourne dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka. Dr Benjamin Cowie oo ka tirsan xarunta caabuqa cagaarshowga ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay shirkan.
Viral hepatitis is the leading cause of liver cancer, which is the fastest increasing cause of cancer death Australia wide. So we have to do better in getting people into treatment and care.
Cagaarshowgan caabuqa waa kan ugu badan ee sababa kansarka beerka ku dhaca, waana kan ugu badan ee kansarka dadku ugu dhintaan Australia oo dhan. Waa inaannu hawl fiican qabano oo aan dadka daawo iyo xanaano siino. Ku dhawaad 350 million oo qof oo adduunka oo dhan ayaa qaba cagaarshowga hepatitis B loo yaqaano, oo ay ka mid yihiin 500 million Australiana. Laakiin soo galootiga iyo dadka dalka loogu yimid ayaa ugu badan dadka xanuunadan qaba. Ku dhawaad 220,000 Australiana ayaa la aaminsan yahay inay la nool yihiin cagaarshowga hepatitis C-ga loo yaqaano, halka 230,000 oo kale ay qabaan hepatitis B cagaarshowga la yiraahdo. Dadka xanuunka qaba 38% waxay ku dhasheen gobollada Asia Pacific, halka in ka badan 900% ay yihiin dadka dalka loogu yimid. Dr Cowie ayaa sheegay in wacyigelin iyo waxbarid bulshadu inay lagama maarmaan tahay.
We now have cures, very effective cures for hepatitis C, which can get rid of the infection in 12 weeks and over 90% of people. We've got very effective treatments that control
hepatitis B. Waxa aanu haynaa daawo aad waxtar u ah oo hepatitis C-ga lagu daaweeyo, oo cudurka 12 asbuuc gudahood 90% dadka ka saaraysa. Waxaa kaloo haynaa daawo waxtar u ah oo lagu xakameeyo cagaarshowga hepatitis B-ga la yiraahdo. Dr Kutsai Kanhutu oo baarta caafimaadka qaxootiga kana tirsan Royal Melbourne Hospital ayaa sheegtay in mas'uuliyaddu sidoo kale saaran tahay shakhsiyaadka xanuunkan qaba oo ay tahay inay doontaan adeegyada iyo daawooyinka jira.
If you've managed to migrate here or come here as a refugee, you've sort of self-declared as somebody who is incredibly resilient and there are resources within the community.
Hadiiba waddankan aad u soo haajirtay oo qaxootinimo ku timid, waxaad muujisay inaad tahay qof adkaysi badan. Marka adeega ka dhex jira bulshada waa inaad doonato oo markaas caafimaadkaaga ugu raadsato. Peter Wobbles Crow oo u ololeeya bulshada Aboriginalka ayaa sheegay in ceebta ah in xanuunkan lala xariiriyo isticmaalka daroogada la isku duro ay ka joojinayso kana hor istaagto qaar ka tirsan bulshada Aboriginalka inay daawooyin raadsadaan.
We just want people to start breaking down that stigma and shame around it and just access treatments because they're so good now. So the message
waxaan rabnaa oo keliya waa in dadku ay burburiyaan oo joojiyaan ceebta iyo fadeexadda lala xariiriyo arrintan, ayna daawo doontaan sababtoo ah hadda way fiican yihiin. Marka fariintu waxa weeye, haddii cagaarshow aad qabto ama aad maanduuriyo isku durto, khatar aad yaad ugu jirtaa ee markaasi u tag dhakhtar si aad isu baarto.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 PM, ama kaga soo cesho websaytka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.